sawirkii toddobaad madar wiin yaa kooy sidii eebbe nabinuuh anki sheegi gaaladiin hanuun yaa absadeen iridi doonto yaa hor istaageen wayna areen
nuuh irdooganoo fur maay dhagsoo yadii irdooganoo fur unuu absadanane
midii nabinuuh warankoodii si faylin aan dhugansadi way aray dhammaantiyoy doonta wakhti sheeg dhammaadi albaabkanu la heri mana goli kartaan mana seedi kartaan doonta dhahdiyey afartan maalmood yaa madarka dareeraayo biyoogan adliga dhammaantiyey haki buuxsami gaaladana biyooga dhahdiyey yaa ki dhinteen nuux iyo bil'aantiis iyo ilmoogiis eebbahey yaa ki daryeeli doonta dhahdiyey hal sano kadib yaana biyoogii ka dhammaadeen adliga korkiis sidaasna nebi nuux iyo dadkshay ki badbaadeen eebbahey irka yaa alaamo ki sameeyey taas walaalinki jeede in eebbahey mar dambe saas aan adaabaane ummaddiis maddii alaamada irka ki aragno way hasuusadaane ahdigii eebbe doogii eebbahayna run waa maddii aan diidnana ma badbaadaane maddii aan weelnana si faylan sidii nebi nuux in badbaadi iyo dadkiis yaa in badbaadaane